ameniwezesha,
ameniwezesha Yesu,
ameniwezesha,
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 sio kwa nguvu zangu mimi,
ameniwezesha,
ameniwezesha Baba,
ameniwezesha,
sio kwa akili zangu mimi,
ameniwezesha,
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 amenipigania Yesu,
ameniwezesha,
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 amepigana kwa ajili yangu,
ameniwezesha,
ameniwezesha Bwana,
ameniwezesha,
ninamshangilia,
ameniwezesha,
ninamchezea,
ameniwezesha,
ninamtukuza Baba,
ameniwezesha,
ameniwezesha Yesu,
ameniwezesha,
sio kwa nguvu zangu mimi,
ameniwezesha,
sio kwa akili zangu,
ameniwezesha,
sio kwa pesa zangu mimi,
ameniwezesha,
sio kwa cheo changu,
ameniwezesha,
ameniwezesha Yesu,
ameniwezesha,
ninamfurahia,
ameniwezesha,
ninamshukuru Yesu,
ameniwezesha,
ameniwezesha Baba,
ameniwezesha,
ameniwezesha Yesu,
ameniwezesha,
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 ameniongoza Baba,
ameniwezesha,
amenitetea Yesu,
ameniwezesha. Ameniwezesha.